Sibuya le makhaya, sibuya yemtjeni. Uyasibona nami, sigezile sibahle. Sibuya le makhaya. Uyasibona, sigezile sibahle. Awu sibuya le makhaya, sibuye hlala ngozi. Sizodansa kanjani, sigezile sibahle. Wadlali piyano mtindini, kushuthi uyasikhosha. Wadlali piyano sikhonile, kushuthi awusidini. Sibuya le makhaya, sibuya le nini, sizodansa kanjani, sigezile sibahle. Badlali piyano esitodini wamanzi, kushuthi abasidini. Phela thina sinamajongo, phela thina sizinkabi. Bola
hambo bhuku ble mpala kwamayemaye manje oshe kuzizo ngabane ngiyele jele
Badlali piyano sigqoke ingodo, kushuthi awusiboni. Badlali piyano mtindini, kushuthi uyasikhosha. Sibuya le makhaya, sibuya yemtjeni. Uyasibona nami, sigezile sibahle. Sibuya le makhaya, uyasibona, sigezile sibahle. Awu sibuya le makhaya, sibuye hlala ngozi. Sizodansa kanjani, sigezile sibahle.